Abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno obulamu bulinga mayengo ku nnyanja ata wabeerisooka wabawateriddawo ekifo ky'olimu wali wali kiddamu era ne yakola misana nakiro okulaba tya kujjawo siganye naye wiponi gye bakozesa embi bibeera bigambo omame kwezenge abalyolyomi omama bandegeya beŋŋamba balasa n'okukira ku ŋŋaŋŋa naye nzereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe abamuku batusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola otunonno abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola baagala tusule nga bo bakkuse baagala tukaabe nga bo basanyufu beeyagaliza bokka baagala kulya bokka ekisinga kunnuma maama tineebyabwe tubimanyi naye bajulisa ebibife bye tukoze ng'ebirungi bye tukola bo tebabinyumya guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo tobolaba bakasitoma nyina ntoko guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abamuku batusabira salambize batusabireyo naye nga lwaki mweyisa mutyo mama mbuuza lwaki tupanga ne mupangulula abange lwaki mweyisa mutyo kalaba nanuli be banjogereranga nga bagamba sisobola labatewe bibakalira ku mumwa nga balaba nsonga mbere mabigata busa mbuse munene ajasimwani ugalede mno nze sirina tapu nkola byange nyamba ogendo bagambe bino tereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe kubanga batusabira salambize batusabireyo bakyali tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno omwolo mubintabulanze banange binsobera omwolo mubintabulanze balakase nyonga bigitalenti kiritija adekayiwa odyo wanuwanu kiritija dawuda sembuya eyewamwe kiritija afadekacobya abennugu boogere kamajaali nange saala kanyongere omuliro tukume abobokale bazikize naye bakimanye tululiwa lumugubooke.